jinsaba katonda wanga bampulira Zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule Zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kuchimpa Zikiriza buli sala jinsaba katonda wanga bawulira Zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule Zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kuchikola
kuba zikiriza nti mulamu
mulamu mukama
zikiriza nti wali
wali mukama
zikiriza nti yafa kubera nze zikiriza nti anjagala era anjagala
zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalabo panguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ningo luso zisayuni zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalabo gumpanguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali Imu wangu zino chira wuba
Zikiriza nti mulamu
Mulamu mukama
Zikiriza nti wali
Wali yesu
Zikiriza nti yako kubera nze
Sinza
Zikiriza nti ya njagala Bila cha njagala
Wendo woza kumuwendo Omusayi yesu vye yangula Zikiriza nti mumasogera ndi cha muwendo Anjagala Echo nchiraba nebwe mbangu demu buzibu Ampanguza Mukama tandekawo Zikiriza buli sala jensaba katonda wanga bampulira Zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule Zikiriza buli kirungi kyenoonya katonda wanga ajja kuchimpa
Kuba zikiriza nti mulamu
Mulamu
mulamu zikiriza nti wali
Wali yesu
zikiriza nti yafa kubera nze
Awonya
zikiriza nti
Awonya
njagala Bila cha njagala Zikiriza nti yafa kubera nze
Zikiriza
nti yanjagala Bila cha njagala